You know what time it is, homie? Steady, gotta do what you gotta do, man. Be positive. I've been there, done that. You can tell me nothing. I swear to God, it's not fair getting back for that.
And I still, Nico, still call my cup, my cash.
For fight,
Nico, oh, Nico, smart, Kasim's the ice.
Na mwaka huu, paka mwombe. Po, wala ina hapa, mana nachukua vikombe.
Yote na nyanyua makwata.
Na kauni dhani, mini mkongwe.
Mkongwe, feri, mze baba.
Mini ngombe.
Sisi kimaini na nenepa, siku ya mnada.
Na nafanya ibada, ukiloga na weka upanya.
Nimesimama kama moja, juu nimependa kama saba.
Na sio mshamba wa warembo,
sio mgeno makahaba, nkipiga kimoja mwendo.
Sishindani mistara.
Nishona msanii backstage, ana mna washabiki, kisha ndo anaenda perform, kakata share yo mikey.
Umuziki una mikosi na mengi kwenye ridhiki la wahuni tumefosi.
So kata sim tuko side,
hatuna kitu tuna udai.
Bila sifuri pia ni namba,
kipubo high tuna fry.
Hatuna mbambamba,
ujenazi ni vunje yae. Tukutane nja panda mgaigai, nimekunywa maji ya bendera na ibeba tamba.
Wape habari, kila kona ya dunia tisi. Inaniaminia haters wale nivania.
Mini hatari, sauti hii ukisikia mena pita pisha jia.
Wapizani wanafyata mkia.
Hallelujah, wish masini mwone sasa, shetani usinivute.
Nita kupiga vitasa.
Sina pesa na soki nyonge na untishi kwa mvi.
Mana unafunika kombe sa mwanara musipiti.
God damn it, kikubwa pumzi misina baya.
Sinenda round kichunga mbuzi, leo na choma mbuzi ulaya.
So usinune, ukiniomba lifti nkafunga vyo. Si ulijigeuza mtume, ukatabiri ntafeli bro.
Ukajiona kakake Mungu eh, dadake Yesu. Kujua riski mafungu, kadhani ntatembia peku eh.
Barikiwa ndimi mimi leo jana na juzi. Na ujuo kikosa ulimi auwezi kupiga mluzi.
Najiona baria mtemi kwenye meli wa giriki. Kama mnyonge ya uhemi kwa haswa kipande hiki.
Saka saka chaka tuchaka ukizingwa lazima utage. Surangu wa kiona chata mimjukua kambarage.
Nishafanye kila uhuni, nisha ish maisha duni. Nisha lala sakafuni, nikangato na kunguni.
Nisha chanja kila kuni, nisha deti kila sabuni. Leo niko gaibuni and I'm blessed.
Oh. Wape habari, kona ya dunia tisi. Inaniaminia haters wale nivania.
Mini hatari, sauti hii ukisikia mena pita pisha jia.
Wapizani wanafyata mkia.
Records.